ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
no hun jiroto boogi jande ga fandu haala Mamadou Sama Seku jam ñalli sakiraɓe heeɗiɓe fa hande haalaji na heddi hewde dow jawabuji kore ministrema dow mbe bonandaji to bunti ton no député en France Pelle jeɗɗi kumaniɗe hakkeji to monte en hono AMDH FIDH CAIR France e fedde kisal dardi France e mbeleɗe France e Mali halfinde kore ben yimɓele ɓe gollada e laamu e kaba dow kabar muɗum posone fof walla e mbiyan leyte assura ɗum woni jawabu ƴewtagol gongol to France toon e leyɗe kewɗe runde afrique caggal ko hollita ana e leyte assura adaru ƴaɓitiɗo kullentereji yogaji go'o lewru avril hannde woni ko mbiyan yambine e ley adunaru allahndu fof jali jali mbiyan lollirɗi poisson d'avril hono fof mbiyan kabaru muɗum worri ley leydi mali tama iɗi nafa jamare nde jawabu muɗum le journal meɗen ɗin woni sembe kabaruji amen hannde kikiɗe alkamsare go'o lewru avril hitande 2021 bisimilla sakiraɓe caggal ko mbiyan tongande ministrema halfaifi leydi France ministre mbiyan masimbinde civil en sappo e jeenon to bunti toon haalaji kewi sanne député en France goytike peneji gouvernement mabɓe dardi dow no ministére nde mbiyan anditinde ko golla ko ministrema yeeli yo kore goɗɗe halfine e yimɓele ɓe ko gollanoɓe ko mum en ma dunno yoɓana yimɓeɓe joddi banggal fedde tabital pulaku ardiɓe ɓe wajibini soccugol gonɗi keɓe torraji ɓe keɗɗano keɓe en arki touré dow fositango Oumar Wagalu
wonɓe ley leydi France ndi capantati e go'o lewru mars ƴaɓɓinon ɗum ɓe noddi Florence Perli kañe Jean Yves Le Drian ɓe mbi ɓen ɓe paama e fe hono haalaji ɗi kaali ɗi saabi de yoɗum haalaji peneji noon kono ayiri banggal bomboje paɗɗaɗe nokku noddirteɗe bunti le leydi Mali ndi kamɓe laamiɓe leydi France ndi ɓe kolliti wide yoɗum wona gonga yo jeyadinkoɓɓe mbari toon Florence Perli o yettiki ñalawma hannde o le leydi meɗen ndi on wondi e yiidude e badaw no gollidal hakkunde leydi Mali e leydi France ndi o worri kañe famtade du bomboje ɗe France faɗɗi le leydi meɗen ndi le tati lewru janvier ƴaɓɓinon du fa nden France ɗo won ɗo tan o woni ɓe kolliti wiide guɓe noddirte terroriste ɗe ɓe mbari le oɗo nokku honno laamu France o tippitiri kayfaali ɗi caggal no noon laamu leydi Mali ndi du waɗiri suudu ministre humniɗo kabaru kaɓorɗe le leydi meɗen ndi holliti wiide yo guɓe joy en kaɓorɗe kañe mbara le oɗo nokku fa golle o fuɗ laaɓa ministrema holliti wiide leydi France ndi kañe leydi Mali ndi wara fa ɓe gaɗa imma daraji kasen konjali waɗe le ɗeɗo nokkule yimɓele wonɓe tonɓe fuu lande fa ɗum laaɓa le on ɗo wattu fuu yoga e civil en gondi e wadde imma daraji fedde tabital pulaku nde hollitiwde weltiki sanne ɗiɗo jababuji kako haaja jamare nde totte haqqeji muɗum en
on jottoɓe hewɓe mbiyan holti wiide baddan leydi France fiyata dabere kore goɗɗe mbawɗe hayfude ndi mbiyan wadde boppiji e wi Ali Tunkara horejo jangnirde dow kabaru ndenagu le sahil ngel talkuru kawral hakkunde leyɗe France e Mali memata haala hono ɗiɗo boppiji keɗɗana ko hanni fati yatare dow fositan Oumar Wagalu
tippitade ɗiɗo kayfaali fuu caggal ɗum wona ko haɓɓata hoore saabi neɗɗo ana andi ko manggal paɗen ɓe gollata le nokkule ɗe ko nayiri banggal yaɓɓude haqqe ɓiɓɓe adama en le leydi so wiyama fa konjali gaɗe dow hen kasen no laati fuu franci ka hayfata hoore muɗum ɗukka fe fati neɗɗo watta ley hen hakkille muɗum so wiyama leydi Mali ndi du waɗa dow hen konjali wawata wadde konjali kayfoji wiide leydi France ndi kañum golli ɗiɗo golleji kañum wari toon ɓeɗo yimɓele fa hande neɗɗo anda yalla hoɗo tonga hakkude leydi Mali ndi kañum e leydi France ndi so hono ɗiɗo bonandaji gaɗi yalla heɓe kaani wadde ɗiɗo imma daraji heɓe kaani yuɓɓude yimɓele kanɓe yoɓede ɓe wala fuu no watte fa France yadire wiide kañum golli oɗo golle neɗɗo an taƴiri ɓe pelata ko he mabɓe kay ɓe mbiya kamɓe golli oɗo golle
sakira ɓe mbawi tudde haklaji moɗo dow kabaru yewne banggal be amen facebook kayde twitter jokkolɓe jogiɓe hakkunde duuɓi sappo e jetti yaade duuɓi noga e nayyi yo ko ɓuuri capanɗe joyyi ley temedere dental ɓiɓɓe leydi Mali ka noonno sappo e goho ley temedere tan e mabɓe goni ɓe inde mum en lena ley yuɓɓo indeji gotoɓe beeta ko woni ko ministre hakkitere laamu humpiti ɗum to kuligro toon e wattu fuɗgol golleji kertaɗi ravek kanko keɗɗanna kanko ministre lieutenant colonel Abdoulaye Maiga ko hanni zumana nayete keƴoɗo amen to kuligro toon e dow faytango Ali Sisi
lupita gongol min puɗɗi jongol min mbayti nomin gollirtani saabi min taykike wiide ko heewi sukaɓɓe fuu wona jiɓɓe yaade nokkule to ɓe mbawi yuɓɓede caggal komin tayki ɗum komi ɓami dabireji goɗɗi mbawɗi yaafindeme golle o min cooɗi tablette ngayi keesi mbawɗi naɓɓede nokku fuu tomin jiɗi ɗum ana wawi walludenmen yaade to sukaɓɓe golli toon so sukaɓɓe gana jaɓɓo warde nokkule to ɓe mbawi yuɓɓade nafa muɗum ana mowni sanne juuɗe gollanoɓe laamu leydi ndi yaade tewtoyde ɓeɗe sukaɓe yalla ana yuɓɓaɓe sukaɓeɓe duuɓe warta sappo e jetti yaade noga e nayi le temedere ɓiɓɓe leydi mali fuu adadu muɗum deɓe sappo e goo so a ƴeewi adadu maɓe bindiɓe e ɗerol yimɓe kamɓe waɗde woti ɓettetako sappo e goo le temedere fuu ɗum ana hollita wiide luggere mawɗo ana to kanɗo uddede ɗum jaati woni sababu luɓɓagol ngol yallamide keeɓa andude adadu sukaɓe juɓɓiɓe mbawɓe wotude ne yuɓɓitagol
min puɗɗi joni
posone fof wala e te assura e wi mbiyen maître Cheikh Oumar Kounare avocat mbiyen oɗo te assura holliti wiide jawabuji ƴewtaguji gaɗaɗi mbiyen le laboratoire ji leyɗe kewɗe hono Côte d'Ivoire France gonɗini wiide assura lutay fe saria ɗiɗo imadaraji gaɗama caggal ko laamu o holtino wiide ana e mbiyen carton ngaji yogaji te o mande posone keɗɗana ko kanko Cheikh Oumar maître Cheikh Oumar Kounare hani alisisi deux fois tan kanko ali o
sur les 5 cartons
les cartons ngaji joyi pakewol goto te holita wiide poisson ana wonno e muɗum mi jiɗi joinde hakkillaji jamarde mi neldi yaade le leɗe fa heewde aduna te assura o yallamo ƴewte jababuji keɓaɗi le laboratoire ngaji ɓuuɗi togo Côte d'Ivoire Sénégal Maroc fa leydi France ka fuu holliti wiide wala fuu poisson gonɗo e te assura o kanko laamiɗo fedde mo noddirta institut national de la santé publique oɗo gonɗini ɗum o windi bataki mo neldi laamiɗo fedde noddirtene direction national du commerce et de la concurrence DNC quand service ngaji furubaji goddi fa o hannabe analyse ngaji ngadaadi de deedo leede ka fu holiti wiide te assura o poisson fay hunde wala e mudum
dental pelle halnana en dardi lamukoɓe transition ɓe humpitinde mbiyen heeƴo golle faccintinogo mbiyen do wutteji mbiyen wattuji ƴewtagoluji ɗi e kañe ɗi wutteji ɗi saabi ɗum huccanaka hoore fe wakkati junɗo ndenno ɓe dardaɓe hinnade ɗum yalla haddi basiji caggal wutteji keɗɗan kanko docteur Ibrahima Sango kanko woni hoorejo mbiyen fedde dental halnan en ko hanni Adama Amadou Haydara du fostango Oumar Waygol
komi landi yalla hono heeƴo hani hertinirede fa ɗum fu ɗum laɓɓine saabi de lebbi sappo ɗiɗi tan heddi laamu hakkundejo lebbi sappo e jetti hani wadde ley nokko o wona wajibi sina batuji kewɗi gaaɗe fanuyɗe sériya ɗe ƴewte le leydi meɗen ndi wattu joni eɗen jogui yimɓele andanɓe no ɗum worri kamɓe haltande jamare nde no ɗum wawi waɗirede ɗum fuu ɗum wawi bultade le lebbi sappo ɗiɗi heeƴoji ɗi fu laɓɓine dow hen so wona ɗum tan wotey ɗi gaɗirta no fewiri sen kakkillay hippitingol laamu waɗan kasen eɗon laaɓi
talatare ƴaɓɓine nde sukaɓe nayon tou santou mbiyen tawrama ñaw cewɗe e wi dogotoro en seskom mabɓe médecin chef o holliti wiide wakkati jun ɗo eɓe gondi sawrede e wi makko mbiyen pesagol dun sarta e leyku warta ko yalla haddi mbiyen yalla ɓoytude sane raɓodiral oɗo ñaw o keɗɗan kanko docteur Namori Keita kanko woni directeur technique seskom o mi woni section central ko halni kewɗo amen tou santou Irene Diarra du fostan Oumar Waygol
effectivement ça fait
les balɗe ƴaɓɓinoɗe yimɓele sikkita wiyede ñaw cewɗe ana wonno e muɗum matama le nokko ɗiɗon matama le suud dogotorore santoro ɗiɗon woɓɓe kase matama le suud dogotorore lafiya bugo caggal koɓe ƴewtako ñaw o tama kañum woni e mabɓe nden kanko laamiɗo dogotoro en wonɓe le oɗo nokku o wi immadaraji gaɗe dow hen ko yaawi saabi de ɗiɗo ñawuji ɗi mbawɗi sakkede noon komin ƴewto arande fou yalla hono min kaani faabirade jomum fati ñaw o heewa e calɗe muɗum sanne sakko ɗum ƴaɓɓito wakkatiji a tan terɗe jomum gula na ko nandi e muɗum min ƴewtoto min cawro ɗum yalla hono ɗum yawirta wattu joni o guɓalano wondi e sakede le gallure sande fuu yimɓele taton taton kanien jiltoto le nokkule ɗe fuu ƴeewe yalla hono ɓe fuu ɓe kaani
tous les antigènes de la vaccination
ñande goo avril na hertana ley adunaro allah ndu fof mbiyen jali jali lollirɗi poisson d' avril mbiyen jiguiraɓe sakiraɓe fof na gasodira yalla wadde weltare bamako ɗo goto fof e hakkille muɗum dow mbiyen ɗiɗ ndeɗo yambere keɗɗana ko kanko mbiyen kamɓe Kouma Fin Keita e Mali Diawara keɓani hen e dow facitango alisisi
quand on parle de blague ça fait rire aussi non
somin kale hala jawirondirgol ana jalna neɗɗo ana wawi juhude ɗum ɗu hakkunde giɗiraɓe sakiraɓe jeyɗaɓe e juuɗe am min ka ɗum wona ko booni min ka mi yiɗa hono siiɗi jawirondirgol saabi somin kale haala fijo hunde fuu hana tawede hen ko wawi woynude yunki neɗɗo lebbi sappo e ɗiɗi le hitande ni tan yarta ga so won nelduɗoma bataki le lewru ndu a miccitito seeɗa tan a faama wiide lewru avril min goni lewru ndu ne lewru no yimɓe jawirondirta sanne miɗe mbawi ndondirde batakiji mawɗi jalnude mbawɗi yewtinde neɗɗo hunde fuu ko woodani fijo tiɗɗalaw wala hen mais so ɗum latike sooɓe e ɗum wawi nangude joomu sanne min ka miɗen yiiɗi ɗum wona hunde kantiɗo won yimɓele ƴaɓɓintinoɓe won guiɗa mo andumi jayruɗo debbo muɗum timmoɗe ɗe laatake hunde moƴƴune
feyi
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse et République tchèque et Union européenne.
sagara sen gari kawra jamen de remer na region gadi mbantu gawtu syndicat be ben donnobe mobulaji mbien yob ngadi mutre golle hande mbien go liru avril batte be mbila wol hakunde gawo e gosi woda fay sedde denno dum lati sababu bonandaji mobulaji mabbe dun kanye mbien hipali ben accident e ko nande mun den denno be dardi lam ko be benna dawri kawar mudun no yawri to an songoto holta wiide mbien ton goto maro kartongaji jeegom kayi kartongaji mbien tati la kere sapo didi mbien pakke ko wiete geometrie e ko nande munen gon ko hokka ke cenyantu asugo ton tapango e lewru mars mbien wonande ONG akodis galdo dokkal mo iti jawdum dun leydi almagne fana mudun woni mbien e bi kambe harbe ONG o yu fabade sugabe yalla be hino jangidi mabbe figol bolondun wadi hakunde mbien tombo e tondo to mbien e kanyadun tombo tondo e kanye koyra dura mbenna e wi mbenna kambe landinbe ko wato fufu bembe hebi unyaaji sapoji kalsi sifa antiminan na kabaru itu kuchala tonul tam wiide ne yume taton hiddike mbien noga jeddon banmi le accident du dotul mbenn kuchala kuri mbenna kabaru mudun yimbe dogotrebe jati gondini odo kabaru e wi mabbe mbenna e anay banbe yimbe le banbe sane sapoton be fufu hewti nati ciudi tiagal ko be sawra ko e hultama wiide yo tiagal ko kanko dono mobil ndari fa mbenna wara par patu mema goppa men mu joye mutuji woni ko yuppi lawu denno dum ko hulta ton njambe be fundu men an wondi sawrede to sesref e ben kuchala dum timta kawari amen do sedo yotre medde magazine